ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sikiraɓe heɗiɓe on e jaam hannde hawre alkabs alalbare nayyi lewru février 2015 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓude machine ma capanɗe nayyi e joyi jalluɓe ɓadale muɗum kala ɗum woni ɓuuro alfaka en Bocar Sir wonɗo kabaruji ɗo Salim Diawara wonɗo ɓoggui janɗe to on compitite hannde ɗo wiide base huɓɓi kase beete hannde hakkunde pelle murtuɗeɗe en kañi ɓamɓe kaɓɓorɗe fa ndentono wiyeteɓe gaccaɓe le guen wettintabankorɗi en wattu haala batu juujure nden no hani joɗɗinede aljene ana miila bedda hakkunde tabankor kañi tarkitte ɓettortoka tabiri chatka en ana e juuɗe wiyeteɓe gaccaɓe en ka woni nden no eminela e yimɓe muɗum penni o kabaru nden wala fuu ko famni tafon keñe mobel larme mali gotel noni biyete koye 4-4 koye wujjama fa ley ɓerde gawo beete hannde kabaru o ena sellina dorbannoɗo guel o ana somotona ley bitigui tan so gujjo o yaade e maggel masibaji nenno gannoɗi kano ɗe balɗe ɗi en teɓe bini ɓaleɓe toon ɓe ɗum woni korboro bella e muɗum fuu cotta nenno fa jokanda koyo oto bangge gurmari ndi en yalla eɓe ndeno e masibaji e toñal gueji toon bisimilla moɗon e studio tamani basi huɓɓe beete hannde kasen hakkunde pelle muturɗe en kañi sukaɓe ɓamɓe kaɓɓorɗe fa ndentoroɓe en le gendi wiyetedi tabankorni en o basi huɓɓi nden wattu nde batu juujure sarta fa waɗe alji janggude en nakkirude Ousmane Dicko
Tabrichat yo nokku gonɗa kono tabangorte e tarkinte ɗo golowale ɗe nawi fa sanne ɗe golowale gaɗi hedde soɓude hirnage e sahal tabangorte ko gacca holliti ɗum guɓe kaɓantoɗe kedanɗe laamu o ɗo burdaɓe nanguno arande ɗum murtuɓe nanguno aran wonɓe emela ɓe fuu natti e juuɗe maɓɓe emela fenni hono ko yoppiti nokkuje ɗoɓe kaɓaɗo joni ono wala ko fama fewde e heddiɓe hen ka faamu fo heɓaka no ton worri ana ɓuuri jonte hande wadde funti hakkunde maɓɓe to tabankorto to tabankorto yo nokku gonɗo hakkunde gawo e kiɗal yo nokkuɗo andiraɗo lawol ɗo dorogu ƴaɓɓorto batu juujure waran wadde to aljeri to ƴewtade kabaru no sahal mali worri nden noɓe ministre ma darti ɗum fa heɓa no guɓe ɗen joppira kaɓorɗe ko yaawi ndenno du wartire deƴere nokku o fa kaltidal fuɗɗita to alger to
bedda hakkunde tabankor e tarkinte ɓettortoka tabri chatka en ana e juuɗe e ɓamɓe kaɓorɗe ɓe en fa ndentoro wiyeteɓe gaccaɓe en ndenno fa hannde basi ana heddi hakkunde maɓɓe eminela joko hoorejo gacca biyeteɗo hay balla gamzata o e o holliti se gajo go wiide hunde fuu haɗataɓe noto yaade kaldal alger nga keɗeɗe Oumar Waygalo
kamɓe ono mbiɓe fa leydi ndi fecceɓe kamɓe gaari soɓe pilimin beete hannde ɗum waɗi sahaɓo ngo fuɗɗiti toon wakkati joni o du mine hono yimɓele ɓamɓe kaɓorɗe fa min dentiro ko hemen ɓe min ɓanti nokkuji kewɗi e juuɗe maɓɓe ɗum wonon tabankorto tabiri chat kañe tarkinte min kuɓɓi to mobilaji ɗiɗi du min ɓanti tati e juuɗe maɓɓe taƴiral tan hono wiide won yimɓele keddiɓe ɗum wonono banggal to maɓɓe to fa hannde haaɓo ngo ana hakkunde amen to tabankorto to so wiyama hono fa kaldale kawral ngal waɗa ɗum won to alger to mine miɗen tawda ley hen jaati min kaali ko wona hannden ko woni fana amen tan yalla jaam e deƴeran niɓa le sahangal fuu e mangal muɗum
ndenno goto e hooreɓe minela biyete ambéri en risa fenni ko gacca humpiti dow kañum en jenno kañum en jaatendaki toon e to tabankorto enno ko hakkude muɗum e tarkinde ko en o holliti seko gaju go wiide ndenno ɗum pour propagande ɓoɗo woni koɓe gaɗata ɗon keɗeɗe Oumar Waygalo
hande kamɓe yimɓele gaccaɓe ɓe daari faɓe naata ɗum wonon tabankorto nokkuji to yimɓe amen ɓe nangguito saabi de hono yimɓele maɓɓe gomɓe toon ɓe minen gonde uddude ɗumen toon wakkati jonoɓe an jogui tiɗallaji ha e ɓen ɓe darti faɓe conta wakkati joni o yimɓele amen ɓe mbawi fambirfin tinniɓe caggal jaati hono ko gacca wi nangui nokkuji emen ela ɗum wonono gondi to tabir chat ɗi sa ƴeewi wakkati joni o min mi famanayi ɗum ka ɓe mbawi haalde koɓe jiiɗi fuu ɗum won les radio ji kañe les téléji o wakkati joni o nokkuji ɗo min joguiɗo fe e hunde wala ko gacca nangui le hen
sagiraɓe tinneneltoromo mijango moɗon e helloji facebook twitter studio tamani ɗi on jarama keñe wakkati futoro mobel larme mali gotel biyeteɗe 4-4 ɗi wujjama ley ɓerde gawo jaate beete o enno hooreɓe larme mali ɓe jaate kenlini o kabaru bamakoɗo o enno ɓe mbi neɗɗo maɓɓe ndenno kañum jaate hono garunoguel ɗon tan fa somoyasoge so gujjo o yaade maggel nden mohamed ali kanko mo lallodiri e goto e seede en jiiɗo mobel ngel enno biyeteɗo Bocar Alkaydé Touré keɗoɗen Ousmane Dicko
wattu fewde 7h kikiɗe mbiɗen gonna e sara lawol somin jii mobel ana yawni e ƴaɓɓali nden min cikkiti wadde yongel gujjangel yo non dum lati sabe yo dum mobel soldats en kany emane mum fu donna no do gel o darningel nyifali gel dum yopile he malfa mudum ordinateur fa wadde e telephone mudum so nati sodde le bitigi no gel yawno reni awawa fay andude donno magge
Masi baji gano di kano ne bale di ena dun chabimbini jama kurdo hono bangal bale bi duwani koro borobo kanyi bella e fuj waka hono keto oto bange gurmari ndi ena yalla anan den wan den de jawdi jumude ele hono murtira jihadi mkome ne ena wan neto goto wujiti so humpiti Muhammad Ali do di ala ala jikire de umar wegalu.
Mi ngoni wakati joni oto hakila amen jota kisa jewi arande da baji amen tabe naban noko sekiti joni ko hono yonki ji amen jati benda artifabe karboso ni wala komin jobi be. Dun wadi sumide ndara fa min teccita mayo ngo wakkati joni o min jafaale gurmoto yel armi mali ana rena min minen bellabe gonbe dobe kanye koyro borobe sa jeewi kambe gube armi gonbe dobe wala fu ko be gollata min fe hono yimbeele dum won ciutaabe tokkano ko jabbino ko sa jeewi wonbe joppitaaka fa handen wakkati jono idum wembi mi sanne kambe gube armi gonbe dobe si toro fe torrami minisma e hore mudo haybata mi en nokko
jallanyol burdam en kelan salgol en hibi amiru kesse abdul majid ag muhammed hamad kanko antitete do nasser mo jeeyinaama do sallilaamu e na micci o miccintine buri e nesoji lenyon mabbe golono holliti Musa Kamara do wiide be ngadan ko be mbabi fu yalla kawral kany e deejere ana ngartale e Mali den non ni leydi feccata ko abada kede de Ousmane Diko
Ameri en golle mu en yo daranaade hakkunde laamu e yimbe yo kejaade yimbe to laamu to golle mu du yo habanaade kelam sara embe kebe tajral milen tawda fa edaande daranaade gotum baaku leedi ndi kawral yimbe e dinaaji muudum en biden kumani waldud laamu malifu fa deejara warta to amen kany e kawral hakkunde yimbe joddibe e gohoda tawedu hettinaali fay goto sara biden darde yimbe malifu balla laami be dumbe mon futtina fa deejara warta sahel mali galle itedde gondi sahel mali fu dokondira juuda fa balla laami be mali wartede deejere
tamani tamani sejo
Sekira be jeewen ko wadani en banga region ngaji kenyo ko foti yimbe chapan toto an gonno e leylana ngota le ngendi hondo soka yuwi weten le ngendi weten lele hoyto en ton e an son wana wade kilometre 10 cede en jogabe kollitiwide kelal jama o wadi so lanaka yuwi wobbe dun kollitiwide don jon lanaka hore mudum wi wana dun en hindu tan imiso yimbe di don keddi e le su njoli denno chukura bugun koobe kanyu le laamu bilan kambe be nyibe ngibana ma doktorore heere kaaki mudum gollirde kala bete o dum yemira gal o denno golleji fudde le mudum chrétien en bietebe accident media medical joka malido en kanyu jati ndu nan musaddaaji di hakki mo ya fa e milio chapande nay e joy kal si c'est pas Lady France bami anniaji mawdi faabaade galleji remobe sigaso di enna no beydirta bawde mudu en bangal gese mabbe e lieri de enna denno yalla eden jaaja jidal wadi ton beta hande yalla hono din golde galleji ana tabintina golleji mudu anniaji mudu ko foti milliardji jetti kal sefa won ko France itti bamde 2013 fa ya hitane barore 2016 de kenye jande fuddi kay do seriyaji jeel leydiji kany e kabarunde ma baledi di be ngadata e de jande yalla jom e leydiji be nana tabo seriyaji goddo di mi seeda den de sekirabe fa kumpite do e do ko wodi hande ko holliti de wiide basse hubbi bete hande hakkunde pelle murtude de kanye e bambe kabbarde fa dentoro e lingen wetin tabon kordi en wattu hala batu jujure hala mu hala te fajj ine aljene ana mile mbedda hakkunde tabon kor e tarkinti jabbe tor tokad den tabiri chatka en ana e juude be do soldats wiite be gatcha be ana be do eminela kanye yimbe mudu kanyu pinni wiide o ga o dun gona o kabar wana gonga demna dan han ko ten den wala fuko famni e le o kabar ta kenye mube lal mali gotel betegi hono betedi kat katidi wujama le berde gawo jate bete hande woni ko kabaru seldina horebe soldats en lal mali do bam ko do en masi baaji gannodi kanodi en bade balde chabimbini fa hono neddo fu jokka hono balejo gondo to do woni koro borojbe bellaji fu bami anniyaji sottude iwde to en faabe da ko yo le gurmare ndi en yalla ebe deno e ido garnyali e guykaji e bedo eminela e jama mu kase jaadin kobe soldats en leede godde be en kany munni gite mudu e dow hono dido toñangaaji kewdi sakiraabe munni seeda sabi de yewtere pula kwano wodi